Yo, hallo. Yo, Ares. Hola. Sindo, hivu hivu tu. Shagla, nisha usio. Twende. Ndoto ni mfresh and tourist. Ndoto ni mfresh and tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Ndoto ni mfresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Ndoto ni mfresh and tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Ndoto ni mfresh and tourist. Mzuri mduli wa game. Yo. Amedai ikifkangwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jaba ni mamende ukundaoka Smith independent na liye na monchoka. Pani kuna swali, sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo. Jumini mana bad man, I need me a bad girl. Dodge tikimbunga El Nino, hebu 66 tufungwe mvinyo. Alafu sasa oya juu mini msani, venya na liye na nipenda sana. Niko tu baruda na kishash, nilitumia headbrush, nika get the head rush. Flash of the type hilo munga mkuja bazi kufunza manigas. Wakikwara kufunja na sikufuza maninja. Sakizwara kukuja kazi kupuza na inja. Nikigwari zikuchazi nikufuza majigas. Kwa club tu wa super shika banjuka. Stoke through one duka tunashida banduka. Pombe kisha buy through kwa super police na maduka. Bizi ya mahoka na nawiri, Jesus mzuka.
Go hard or go home, makondo josi watu kondon. Na twishi Sodom, on God that pendi kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up, angalia watu na chiligi now. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa loud. Vile mambo uenda ulidhani, ulianua Brenda, kumbe ni Brendan. Mtoto mkamba, yela, ilibidi ni mempia brown, as I feel jealous. Culture shock, alchemist, Leila mblei na megeuka. Plus I feel failures, na wanaume wanapenda kuteta teta. Off-white tunayanua offshore, na potion kidogo kwa mbosho. It's alright, tutaifanya roshio, kama leo jeme pita threshold. Driller pia dealer, nimekam na vitu za kuheal the nation. Na misemo kushinda zile za leso.
Ndoto ni mfresh one tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Ndoto ni mfresh one tourist. Mzuri mduli wa game. Ndoto ni mfresh one tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Ndoto ni mfresh one tourist. Mzuri mduli wa game.
For real. Leo mini nacheza West, huku Islando jo washani jua. Super wa mutu ni best, umeshindo na mbip, manzejo unatusumbua. Bora tusura ni sexy, wachana na haga butu tanunua. Anajua mini na jeshi, just in case motherfuckers wajaribu kuzua. Mtoto ni msafi mtali, usijifanye utaki msani. Msupa anapakia na dayani weke, ati sihitaji kazi. Akapea kila mutu wa rongrende, mamtasis cousins. In case ulidhani, hizi ni mambuembe wambie they something charging. Yo, bado ni kongangari, bado misi chadari, kama kitu moto tunaongeze ya paraffin. Baby pussy yako imenichazi ya gallery. Nina beat mbaka na nipea salary. Mie my G's tukikuja ni mapara rada rada. Nishafu kila mahali ukikana mi. Doto wa mutu ananitadadi wa cardinal.
Doto ni mfresh ni mturis.
Mama sita mwa.
Extravagante Maria, she different sort of.
Extravaganto.
Five star hotel, she don't make decent orders.
Decent orders.
Only rock Louis V and my shit's imported. I hope persona's frightening it, yeah. But no complaints, I'm liking it. Nope. Me give her the thing, then me piping it. The first time we met was in Alchemist. I dropped the bag, then she whined for me. But she no whine for no waste, man. Broke boy hate when I make it poor. Ask her if she had enough for the year, then tell me more. Me akwa me and girls on a kakalifa. Na kauna di girl story na faka nisa. Yeah, napenda usherati sindio, mnapata picha. Anapenda mangwati, shots uzitaka sita. Mui mada na mada kika. Beat it up kama jab za konje. Upe na gama rap za isa. Perfect, kuna vibes o tuonge. Real rap isi number 9. Usende uko ju talent onge. Rongende ina bump kwa speaker. OG akunanga
kumbe. Dolani mfresh one tourist. Tuli mitwest alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Dolani mfresh one tourist. Mzuri mduli wa game. Ndoto ni mfresh one tourist. Tuli mitwesti alchemist. Kajana iro kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamende islandon metulis. Ndoto ni mfresh one tourist. Mzuri mduli wa game.